Musaza Bulemeezi abakulembeze mu district ya Luwero basabye government ya kuno okwongera amaanyi mu kulambula n'okutwala ebyetaago eby'amasomero naddala aga government mu budde kisobozesa abasomesa okuteekateeka abayizi obulungi mu kaweefube w'okumalirawo ddala embeera ey'abayizi okugwa ebigezo. Omusasi waffe ettaka Consulata Abirina.
Mu disitulikiti y'Eluwero abayizi 16,000 mu 72 be baatuula ebigezo by'ekibiina eky'omusanvu omwaka oguwedde ogwa 2025 era abayizi 19,989 ku bano bayitira mu ddaala erisooka, abayizi 9,352 ne bayitira mu lyokubiri, abayizi 12,777 bayitira mu lyakusatu ate 13,332 bayitira mu ddaala lyakuna ate abayizi 9,989 bo baagwa n'enkoona n'enywa kyokka abayizi 281 bo tebalabikako mu kaseera ak'okukola ebigezo era tebaatuula. Wano Canon Godfrey Kasana Ssemakula abadde akyaddeko ku ssomero lya primary gye yasomera erya Ssekamuli CU Primary School erisangibwa ekikyusa mu disitulikiti ya Eluwero w'asinzidde n'asaba gavumenti okutwala ebyetaago mu masomero gano mu budde ate era n'akubiriza n'abasomesa obutaleka mwana yenna mabega.
Nsaba gavumenti eyongeremu amaanyi mu kugalabirira ate n'okugalambula ba inspectors bano we bajja tulemese kubalaba nga abalabe naye bajje nga batugayidinga nga batwongeramu amaanyi kati gavumenti weneenyweza ebyetaago byeteeka okutuwa ng'okusasulira abasomesa emisaala UPE okumuleeta mu budde tujja kusanga nga amasomero tewali njawulo wakati wa private ne gavumenti kubanga abasomesa bonna be tulina balungi era mu byenjigiriza teriiyo mwana musiru. Omwana gw'oyinza okuyita gwe ng'omusiru oyo abeera akwata mpola mpola kale omusomesa kimugwanira okubeera ng'abaana abo abasengeka n'abawa tensoni ey'enjawulo nabo ne bagenda ne bana bakwata amangu agenda okumaliriza nga bakwata amangu n'abakwata empola empola nga bonna abatuusizza awamu olwo ne tuloka tufuna okuyita okulungi naye emirundi egisinga ate abasomesa tuyinza okugayalirira abaana abamu ne tubalekera ddala ne kivaamu okukola obubi.